Wenza kwanadanga na wenye magario, wanajichana na kula vidario. Fatuma kadanga kapewa iPhone, wenza kwanangara unangoja nini we. Unanuka kikwapa chupi unafunga na pini, uo gai gai mama bakalini we. Kutona kiswa swandu kutafuta nitwe, hali yako mbaya hata vocha weki. Niku kama ngadu kijora cha sesi, najua la dali na kupa stress. Nenda kadange upate mabwana,
acha ushamba we.
Nenda kachune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we.
Kadange upate miela,
acha ushamba we.
Nenda kachune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we.
Nenda katune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we. Fatuma kadanga kapewa iPhone, weza kwa nangara unangoja nini wewe. Unanuka kikwapa chupi unafunga na pini, uo gai gai mama bakalini wewe.
Kutona kiswa swandu kutafuta netweki, hali yako mbaya hata vocha weki. Niguu kama ngadu kijora cha sesi, najua la dali na kupa stress.
Nenda kadange upate mabwana,
acha ushamba we.
Nenda kachune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we.
Kadange upate miela,
acha ushamba we.
Nenda kachune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we.
Nenda kadange upate mabwana,
acha ushamba we.
Nenda kachune mabuzi,
acha ushamba we.
Usikae kama mbuzi,
acha ushamba we.
Kadanga pate miela, usikae kama mbuzi, oh, acha ushamba we.
Ala, tuende sasa huma. Wali chiwani, hii hapa ni sauti ya mavoice mtumbani. Wasalimi Masha, Missy.